ZWAP.com.
Likhaka zinkomo zikamzangwa zikancuthu zikakhwalo zikambondo msezikamlanjana zikasohobe sezikanikwa nto sibasendleleni kuvutha umlilo yinzalelwane yakutsolo esidwadweni liphelo likathozamile nonoma yintshuntshe ngobukhali yinyathi nesisele yinjinga esadlokolo sakhiwe ngomnwebanga umqulu wamagama ophila ngokuzenzela udiza amahlebo nokuba imiceli mngeni mvunele engcotyeni njengohili uyaphuma engcongolweni sisinxiba mxhaka esisimilo asidingi zindondo sicacegca okwemhlophe ehlungwini ngumphilisi ngomculo nosiba okukomngango obuka kwamaxolo kwisiqunika ukuphila kononxeba ndikuxwayisa umthika ndikuguqela ngolwasekunene isankwane edolweni ndikwaphulela umnqwazi obakho buqaqawula buyikufaniswa ntondini emaphiko amdaka uyinjuza elendini lechiza phila ngonaphakade yanga inkomo zakho zingazala amathokazi awudingi kuzibika intlokomo yomsebenzi wakho iqulethe igama lakho ndikuthwalisa impobole ndikufanisa nesolo ngokuphilisa ingadla ngobukhali thunuka philayo njalo thole ndini leduna ulikhaka.
ZWAP.com.